Indaba 3. Abantu bokuqala. Yini ehlukile kulesi sithombe? Yebo, abantu abakuso. Indoda yokuqala nowesifazane. Benziwa ubani? UNkulunkulu. Uyalazi igama lakhe? UJehova. Le ndoda nowesifazane babizwa ngokuthi uAdamu noEva. Nansi indlela uJehova amenza ngayo uAdamu. Wathatha uthuli lomhlabathi, wakha ngalo umzimba ophelele, umzimba womuntu. Wabe sephefumulela emakhaleni omuntu, uAdamu waba ngophilayo. UJehova wayenomsebenzi ngo-Adamu. Watshela u-Adamu ukuba aqambe zonke izinhlobo ezihlukene zezilwane. U-Adamu kungenzeka wayenesikhathi eside ebuka izilwane. Ngakho-ke, wakwazi ukukhetha amagama afanele azo zonke. Lapho u-Adamu eqamba izilwane, waqala ukubona okuthile. Uyazi ukuthi kwakuyini? Zonke izilwane zazinabangani. Kwakunezindlovu ezingobaba nezingomama. Kukhona amabhubesi angobaba nangomama. Kodwa u-Adamu wayengenaye ongaba umngane wakhe. Ngakho-ke uJehova wamlalisa u-Adamu, wakhipha ithambo lobambo eceleni kuyena. Esebenzisa lolu bambo, uJehova wenzela u-Adamu owesifazane waba umkakhe. Yeka ukujabula kwa-Adamu manje. Futhi cabanga ukuthi u-Eva kunokuba wajabula kanjani ngokubekwa ensimini enhle kanjalo. Manje babengase babe nabantwana futhi bahlale ngenjabulo. UJehova wayefuna ukuba u-Adamu no-Eva baphile phakade. Wayefuna ukuba benze umhlaba wonke ube muhle njengensimu yase-Edeni. Yeka ukujabula u-Adamu no-Eva okufanele ukuba baba nakho uma becabanga ukwenza lokho. Wawungathanda ukuhlanganyela ekwenzeni umhlaba ube insimu enhle? Kodwa injabulo ka-Adamu no-Eva yabuya yaphela. Ake sithole ukuthi kwakungani.